Richmond.
ZLatestmusic.com.
Mr. Good Vibes.
Legendary music.
Chapamos Family. The Black Swan. Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Batelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. I got two wives, one am I booster. I want to eat the meat, munga ni samusa. Nifuna nifake mukati makendo. Whatever situation you in, I'm going to handle. Ya yeah, lower, lower, mune, ya yeah, lower, lower. Nifake mwana uchi, ya yeah, lower, lower. Screaming, ni shouting, chapwa. No kukusha tapula tiva leo mfuwa vepwa. Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Babumba bela muto pambale. Palamina naifa tufike fiembale, yeah. Kuli wansa naifa tutandale. Inesha funya pa flopu, jwansa ndaba pela hiti. Towela with a big buddha shisoliti. Kutika chirwimbo umfa kofe biti. Mwandi, iyo ni tunka. Kuba pela mabanga, that's my duty. Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Silver Pro. Mr. BCM Selassie Mundeles Piggy Man Ruba Sebastian Pachingola
Producer. Anybody there? Mash up the beat.
Denti tuku, mtaka kuno. Chirwimbo chiri tuku, mtaka kuno. Bakelo bali tuku, mtaka kuno. Misana shiri tuku, mtaka kuno. Chiri lepo futi tuku, mtaka kuno. Producer.